kunifurahisha. Baba, umenifuta machozi. Dadio, umejua kunifurahisha. Baba, itakusifu milele. Baba,
umejua kunifurahisha.
Baba,
baba, umenifuta machozi.
Dadi, dadio,
umejua kunifurahisha.
Baba, baba,
itakusifu milele.
Merudisha tabasamu langu usoni. Umerejesha na furaha yangu moyoni. Umenijibu kwa wakati isiyodhani. Baba dadi, umejua kunifurahisha. Niliyeitwa laana nimefanyika baraka. Nilionekana sifai, umeniheshimisha. Umenipa sababu ya kujidai na kukutukuza. Baba, 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 dadio, dadi, baba, machozi kwa uso wangu. Dadi, 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 milele. Fatherless, see what you've done for me. You have done for me. Baba, baba, umejua kunichekesha. Baba, baba, nitakusifu milele. Umenipigania nilipopita magumu. Ukanishika mkono, ukaninyanyua mbali. Baba, 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 umejua kunitetea. Baba, dadi, baba, 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 baba yangu wa mbinguni, yote umefuta. Baba, baba,
umejua kunifurahisha.
Dadi,
unajua kunifurahisha.
Oh, Mr. Daddy.